sokal kuram hibitalo mi fe leer jeego hande na wadda leer yu sappo e jeenayi ni ko jogaji yo hunde warnde e wotto muɗum no e wi gollirɓe kewɗe ele o ɗo attili ñewgollo sotiba debbo deeɗo nokku o holti wiide keɓal makko ɓeydike saabi worgol courant o lendu ɗo liw ramadan
eɗum faabomi sanni ɓuuri fuu no julde ne tuugiri jonne puɗɗoɗe ka leeruji sappo e jeenayi ɓe ɓamannomi aadi wiide ɓe dokkan min courant ngam mi taykike wiide ɗum ɓurata erngaji sappo e joyi sato erngaji sappo e nayyi ñalawma fuu eɗum santi arande ka ɗumi keɓatano courant ko ɓuuri leeruji joyi ñalawma fuu alhamdoulillahi ana ɓooyi komi meeɗa e heɓude ko gonndumi heɓude joom ko
habibatu jara yo jeeyo glace to garanti bugu kanko dun o weltike cogu glace o ɗo waɗo woni daa tigi weli yonki yimɓele hewɓe hunde sertine sanne rawannen sabi nden glace o temedere yeyete noon nokku jogaji
caɗele kam fuu mi ngala eydi no ɗum wuurdi feccirajo jonne cogguji ɗi wayitaki glace o ana yoora sanne omo heɓe ɗum miɗo jikkini jikka lobbo wiide ɗum heddoto
moussa traoré yo suddowo leydi dende men dakoura o yetti sanne tinnare lamukoɓe ɓe kanko ɗum holti wiide keɓal makko ɓeydigi jaati oɗo wattu o
gonga keɓal am hitani hikka walda e rowonde ngam luumo ka wala ɓe gollidami ɓe ka fuu wi uddi dame mumen so miɗe keɓa hen komin codata ñandu amen min ñoɓɓira facture ji amen ka wala komin mbaasi
fay so feccugol kurangol dartaki no haniri yimɓele hewɓe ka holti wiide ɗum nafiɓe ɗum foof banggal huncagol hoore gollirɗe fouro ba e golnoɓe ko mum en non holtiri yimɓele yogaɓe to bla joyila e buguni
rowonde ɗoɗere glace o fuu ɓuɗ temdere nako ɓuuri ɗum e hoore yeyirteno ga hitani hikka ɓuɗ capan tati cefa miɗen jetta allah ka so gonga o hitani hikka minen golloɓe ɗe bureau ngaji ɗi du golleji amen kewɗi yaari yesso saabi majjum
ka noon oɗo newa muña keɓal courant o wona dow tatai leydi ndi foof e leydi zon ngaji gaw e mutti taccugol kurangol no wondi tampini sanne jamare nde
gawɗo ka ila korka ka fuɗɗi couram 8 heures beete yaade 15 heures min keɓata ɗum nokkul yogaji ɓande 21 heures yaade 4 heures beete mutti ɗo ka courant o leerngaji joyi tan min keɓata ɗum ñaloma fuu hande ka wala fuu no min
gaataggal ko kabar courant fuɗɗi dartade gollude kewɗe keɓɓal mum en ɓeydike dona ɗum ɗo wawilatade sababu ɓeyrude golle maɓɓe e ɓurtide sanne tiyallaji kabaru courant e wi donc keɓɓe docteur Abdoulaye tigui konari
en effet leur
gonga no courant o taƴirta fa yettono heɓirte ana wawi yettinde kutteji kewɗe e dow keɓal ɓiɓɓe leydi mali hewɓe misalu cuuɗoɓe ñohoɓe golloɓe le boulangerie fa yetto ingénieur tuskoye gollirowo courant wawa heddade ɗo groupe ngayiɗi tan saabi saɗɗa muɗum ana mawni sanne ana hani ko wajuji waɗe fa holita yimɓe hono watta yella ne heɓa nawtorade courant yellaɓe keɓa huncude yarde yesso ɗo gollirɗe
mabɓe
go heƴo gouvernement o humpitama ñande sappo jetti février 2025 fanda muɗum yo tottude courant yimɓele hewɓe alhaali capanɗe jetti ley temedere fa yettade lewru juin 2025.